Yeah.
Classic.
Like the way you are, girl.
This is when
you already know that.
Turbo Labid.
When you star kwa mitaa kisa video, napenda pozi lako sauti kwenye bed yo. It's Joe the Bell. Nice. Yo, I like the way you are, Queen. Well, 94. Napenda unavyovaa, you're my number one fan. When it's dark, when you talk, it's a video. Napenda pose lako, saw you when you're ready, yo. So star, bongo movie star, world mwengu. Nipe nafasi, niko njeshe hili tunda langu. Wendo kila kitu, moyoni akilini mwangu. Wende nuru kwenye giza, paradise kwangu. Wende wapikee, moyo kwako ushazama. Mindo yu makini, popote chochote mama. Pendo wako kama uwa, ntari kinga jua. I supposed to be a husband, anajua. Sina pesa when you star, hilo natambua. Mapenza ya bagui, ndio maana umenichagua. Special petu ni kumbuke milere daima. Nife mie mibaki wewe milere na uzima.
Nikupambe nani, nani. Shadow to my team, you pop over to the team. Now, good family, you shall be now trying to follow.
Far away,
my story now, it
will come here. We're
going to get back here.
You're my angel, and I knew I came from the sky. When I'm zooming in pizza, pack, I show that lie. My playboy, waki pizza, maskane, wakai. Akuna teku touch, cause you need some towel high. When it's special, said that USA, kwa Obama. When the tunda langu, I don't care about fact drama. Kipindi niko mtoto na ndoto kupata wife. Nime pata mfano bola kuzazi na life. Wengine wanifai, watu nipa dege dege. When it's there, how chagui, unakunywa dimbege. Sina pesa, tunge tumia paka kwenye ndege. Tufungi ndoa tupa moje kabo mari na reggae. Ni mimi nawe baby girl, si baba no wife.
Unataka kitu gani, whatever you like.
You're my African queen, mwendo waki star. I'm not a bad man, my son, he can call you mom.
Baby, nikupambe nani. We wala mumi. Shalo tinga tinga popote tuta tima. Na kuthani me. Kisha mina watende follow, wende follow. Masuri na we tukonge, ni kujua na we onijue. Tuwe mwili umoja. Kishame na we
tuende follow we.
Masuri na we tukonge,
tukonge baby,
ni kujua na we onijue. Tuwe mwili umoja.
Kishame na we tuende follow we. Masuri na we tukonge, ni kujua na we onijue.
Yeah, you know what it is.
Cause it does.
Okay, you know what it is.
Cause I'm now a
Joe the Bell.
Yeah,
run up a boy.
Come
on, homeboys. Abba Mokos in the house. Day out of D. Shout out.